The anti a one year for the FBO say, Wabefa Ahinieno, Abeto Ebusia, any on mine no moon, Wano, Kamin Kabi, and a dia codrusa pempensui, or Casamon ne, or China, or better than an animal. A Samo Kayan said, Oh no, he obrin pontra cunyaso, and tintesio, and two formon fanetekrama and fa. Name Ebusia penny and nim, what tintesio, at to form, and the netekrama afa, and also, and a mijina ye. Ewuro ne nasim papo etwa adwan egu nu so a busua nyina ensa eta machi se de me yeye no mo jetum enu achi no krobia abo hu samamre ye beye no bronsamwo so sa abudi dwan no obi nimu de esi ya adopa baako ono akọ information center eko na so se bo na yira anajo ma na nsem na hwan pa de wo kwa kofa bo no so de koye den woni fie na wonu nim de ye wode bo na ikoye de ode bo na ikoye ne te se wachi abusuya ani kuro honhum akoshim hwa abusuya ko ko obesi ne wonu ada ne ne ho ko ko she krache koni fie ko hwa padodo egu ho abusuya nya ne de o busasa mfie du nson wanya people teacher e wa abusuya mu ana ba ko busasa mfie du nson ono de ne wayama ne ho e de ne wayama ne ma mfie du nson If you don't so, Shamrati and Mamma, well, Nana Fua, Nianomono, Yamu Sas and Fia Dunso, Yanya people teacher, promise for Doctor Bem, promise for Engineer Bem, promise for Professor Bem, Etino, and Fia Dunso, Yamu said, Auntie Bem, why Obedia, dear man, and see.